Exclusive to ZMusicVibes.com.
It's your boy, Neo Zambia.
Mr. Zesi Papit. Anuna chongo.
Doesn't matter kwa uchokela, whether ni kumashanti brother bantu. You can be anything tomorrow that you want to. For now, turukusha dreams come true. Trust nobody, ya kwabe chisuma kubantu. Tane ni yoko sapati ni kushipa. Patuntu tungono zaona ne kuipa. Bambili banza tutina shika. Penangumu street na potolo ya stika. Every time you fall,
pick yourself up.
As a ghetto youth,
pick yourself up.
Beku nyantilila,
pick yourself up.
You can do this,
pick yourself up.
Every time you fall,
pick yourself up.
As a ghetto youth,
pick yourself up.
Beku nyantilila,
pick yourself up.
You can do this,
pick yourself up.
Nikutari kwe utokela, waleke wakudelela. Life niku pushinga, asono masobela. Vala meso pushinga, fakapote na misula. Olo wakambe vala matu pushinga jaela. Mamuna ni muzango na kulimba mongarambo. Baza waona wasira nyamu kapo jambo. Osa mberera awabantu kwena baba tuambo. Balange mpila mamuna sama sila. Nangu wakote buanji stiu wa mabala. Wande kaza ya katie sunkapo bala. Baza ona mofyuta wande kakabala. Still remember paza nenzo taya kofishala. Nenzo vala menzo monga piketi shala. Koma mane nenzo kupinga monga mushala. Bantu wa makamba koma woi osawala. Shofolo na mic kunya poha manda kwaza.
Doesn't matter kwa uchokela, whether ni kumashanti brother bantu. You can be anything tomorrow that you want to. For now turukusha dreams come true. Trust nobody, ya kwabe chisuma kubantu. Tane ni yoko sapati ni kushipa. Patuntu tungono zaona ne kuipa. Bambili banza tutina shika. Penangumu street na potolo ya stika. Every time you fall,
pick yourself up.
As a ghetto youth,
pick yourself up.
Beku nyantilila,
pick yourself up.
You can do this,
pick yourself up.
Every time you fall,
pick yourself up.
As a ghetto youth,
pick yourself up.
Beku nyantilila,
pick yourself up.
You can do this,
pick yourself up.
Elongati wambo titika, nitani tima titika. Wanza benzo sula, uza peza wambo sapika. Magelo benzo sula, uza peza wambo tantika. Bayambo kupu sabushe, awe tatu moneka. Nangu devo paso ama sanduka malaika. Benzo kudia utia kuleka no kukutushika. Malamia wambo tuma titi, yambo pezeka. Rizale from the poverty, osaleka wakushika. Run away from poverty, kwezeka na mitunda. Sweat for your sweet, ingati fama mumunda. One day uza kolola mane uza kunta. Wake hard, pick yourself up, nga wapunta. Gani salaula muso weto tie punda. Nyamula po maketi pa musana nunda. Day one teni bima iza gunda. Day one teni bima iza gunda.
Doesn't matter kwa uchokela, whether ni kumashanti brother bantu. You can be anything tomorrow that you want to. For now turukusha dreams come true. Trust nobody, ya kwabe chisuma kubantu. Tane ni yoko sapati ni kushipa. Patuntu tungono zaona ne kuipa. Bambili banza tutina shika. Penangumu street na potolo ya stika. Every time you fall,
pick yourself up.
As a ghetto youth,
pick yourself up.
Beku nyantilila,
pick yourself up.
You can do this,
pick yourself up.
Every time you fall,
pick yourself up.
As a ghetto youth,
pick yourself up.
Beku nyantilila,
pick yourself up.
You can do this,
pick yourself up.
Straight out your body's record.